Eryo kanga netonya Netulaba ensisira wezenkanye emyoyo Misani abange tuina nyingi Mwabo Luganda tuina nyingi Abe mikwano tuina nyingi Hana yeno ya kulwala Obulwadde ye mizani omukwano Mukulwala olabira abe mikwano Atera olabira atakuliko Hamazima tegereza Bwena lwala juzi katono luntwale Naita kulugwanyo Mube mikwano mwena lindoza Hamazima mwajabulira Hana yeno ya kulwala Obulwadde ye mizani omukwano Mukulwala olabira abe mikwano Atera olabira atakuliko Amazima tegereza Bwena lwala juzi katono luntwale Naita kulugwanyo Mube mikwano benali ndowoza Amazima mwajabulira